Saja tampa mirembe kati nkukozeshi okumvuma ebubali egamba kyogamba kuwaira wamana mwenjaga ya mulabe bino omusajja wange ono gwe mulaba yangana abantu abajanga tali waka kati anjagaza namupakasi mwami ojja kuntama
okita musiru nti siraba nzeke neewunya abaganda bange omupakasi takula gwe waka wano nyama takula munyusi kati gwe kona naye kene unya bwaba kwagaba okuyimbula singa mmwe gwe mukyalo olimba leka nze
naye obadde otya mukama wange omuntu atayomba atalina kantu ani akunyiziza kujiikiwaya wano byetwateesa mikora wonna ngera kumakya neŋŋenda mugga eyo nenvaayo neŋŋenda nsaawa oyo mukyala wommera muyamba nimukolerako emirimu yonna mukusalira n'okuyunja naawe tukayo olyokoyombeeta tukayo
njagala ntegereke kinjozajoza kati njagala ntegereke kinjozajoza kayanda oliira otya musuwani yange oliira otya musuwani yange aa ntuse kati
aa esahani ndini yange ya plastiki ya mburu ndini yange
abantu temuyambika baganda bange wanogenda ku mirimu gyo omala myezi tosuze waka erekera kayanda wange emukumi mu maka muno yamanyidde ku nnaku yange omugobanga nange ŋŋenda sikulimba
oba ungobye mu maka gaawe oba ungobye mu maka gaawe soko nsasula omusaala gwanje wano mukoledde emyaka mwenda tubeerawo ba mu safaari zaawe uyo mukyala wommera muyamba nimukolerako emirimu yonna omunyo yabuze nga nzeeyireeta sabuni yabuze nga nzeeyisomba atejjukira mukama wange uyo mukyalawo yali tazaala eyakayanda nze namuzaaza kati nasudde ki mukama wange nzasula
bawulira batya mikwano gyange ntomwana gwenina nze wa mupakasi nomukazi gwenina nze wa mupakasi yalisabye egaali nze nyumwa mangu nze bwasaba olugoye nze nyumwa mangu naye ekigambo ky'omukazi yi baganda bange nenjaeku